Vuga banga seko ngalushuni sikhuluma ngamehlo nabo switi utalingi mthengele ips ebhalwe be my bay senza ikhalchi ibe cool ivele ibe wavy oh ebafana nawushaya kamnandi umculo wasekhaya we oh ebafana nawushaya kamnandi umculo wasekhaya we oh mama
Zang SMS intombi Zitushunwe nubasa itofi Yashisa Ingubo sama stonza zomi Ngatu lwandle lase manzi mtoti Sichabulile sidla mapringosi Yafiwa Kuti tititi kalifoni Zang SMS intombi Zitushunwe nubasa itofi Yashisa Ingubo sama stonza zomi Ngathu lwandle lase manzi mtoti Sijabulile sidla mapringosi Yafiwa
Whoa, mama.
Voilà, voilà, voilà.